baby. Oh baby. Ndege mjanja nimenasa mtegoni, nimenasa tatu yako nimechora moyoni. Midomo yako kinigusa shavuni. Yeah, mama deka, deka, deka. Wanavyokisha na mafilters, levo zako wajafika mtoto. Wanakupenda tushapita, awana jipya mtoto. Wanapigia mbuzi gita. I said I don't care. Nampenda, ajawai nichosha. Amenitosha, minampenda, ajawai nichosha. Amenitosha, minampenda, ajawai nichosha. Amenitosha, minampenda. Yes, yo fedhuli, ameninasa utuli mzuri kama kivuli, jua sili chui uwe. Uwazuri na meremeta, nisujua kunifedhesha. Asubuhi baby face unaha, baby face unaha. Hii thamani, sipati kwingine tena. Umejua kunitrike stana, tamani nikutongoze tena. Umejua kuniweza haswa, jikoni, chumbani, tandani, bafuni. Nimekupataji, jikoni, chumbani, tandani, bafuni. Shiko umidaji. Yes, yo fedhuli, ameninasa utuli mzuri kama kivuli, jua sili chui uwe. Nampenda, ajawai nichosha. Amenitosha, minampenda, ajawai nichosha. Amenitosha, minampenda, ajawai nichosha. Wanakupenda tushapita, awana jipya mtoto. Wanapigia mbuzi gita. I said I don't care.